ngathi so kujabo khona isikhathe
khona isikhathe samajabu
kodwa empilweni yomuntu
khona isikhathe sonu tumala
khona isikhathe
khona isikhathe samajabu
baba empilweni sethu sonke
khona isikhathe sonu tumala
Tando
Sibona
Kusami wezo mkolo
Sibona
Abana weze politiki
Sibona
Kutwiki
Sinasdiyo Pimasdiyela
Hai pafwetu weze mdalo
Sibona
Angosami wezo mnoto
Sikhona
isikhathe
khona isikhathe
baba
samajabu
ngoba yimpilo yomuntu
khona isikhathe sonu tumala futhi
madoda isikhathe amile
indoma
ithuba lamile
indoma
Amadoda isikhathe amile
Ngidlalama
Ithuba lamile
Ngidlalama
Akho ngiyekeleni
Yini ngingajabule
Amadoda isikhathe amile
Ngidlalama
Ithuba lamile
Ngidlalama
Akho ngiyekeleni
Yini ngingajabule
Amadoda isikhathe amile
Ngidlalama
Ithuba lamile
Ngidlalama
Akho ngiyekeleni
Yini ngingajabule
Amadoda isikhathe amile
Ngidlalama
Ithuba lamile
Ngidlalama
Akho ngiyekeleni ma
Yini ngingajabule
Amadoda isikhathe amile
Ngidlalama
Ithuba Amadoda isikhathe amile
Ngidlalama
Ithuba lamile
Ngidlalama
Akho ngiyekeleni ma
Yini ngingajabule
Sekudala ngidlala amadoda
Ngidlalama
Mina ngidlala abafana
Ngidlalama
Akho ngiyekeleni
Yini ngingajabule
Sekudala ngidlala amadoda Baba ngidlala bafa
Ngidlalama
Akho ngiyekeleni
Yini ngingajabule
Amadoda isikhathe amile
Ngidlalama
Kusami ithuba lami
Ngidlalama
Akho ngiyekeleni
Yini ngingajabule
Amadoda isikhathe amile
Ngidlalama
Ithuba lami
Ngidlalama
Amadoda isikhathe amile
Ngidlalama
Ithuba lamile
Ngidlalama
Akho ngiyekeleni mama
Yini ngingajabule
Amadoda isikhathe amile
Ngidlalama
Ithuba lamile
Ngidlalama